son of Mr. Joy Kelly.
Zimbop.com.
Simuje mani jo. Iba data batiriati. Tungo mukosi ubulungu tawashuba. Mungadulu tembe nina velela Asembe inesini natuale Nadikeni achitekti nje switi kumune chipepa Nadisulile felse mwade landa mami mwatile We mkoshi ubulungu tabashuba We mwana Fupa awe bari akofe washa Ema shui Bari nje wabambu ya kwena batile We mkoshi ubulungu tabashupa We mwana itadori fupa Bangisha zipu iwewe mwana Ngate chukwa nise Just condomize
Zedwop.com.